switch.
Bubba made it.
Hey. Content. Maldui. Content. Hey. Content. Tuvunje ma news
content,
nukisha kivyo vyote tugonge ma views
content.
Ubora umeadimika shinda bikra, excellence is missing, ni kama zimajalalani fikra, taka taka discipline, masela hawa gongi like picture mpaka waone G-string. Brandi zinawekwa rehani, mambo ya ndani hadharani, nifunza wamejaa vichwani, ama nikutafuta kukaa hewani. Chap chap utambe yani, umaarufu ni pombe gani? Matap tap kabisa yani. Kuna kufunga ndoa kutafuta familia na watoto wa kulea, na kuna kufunga ndoa kutafuta content, mambo ya kuongelewa
content.
Kulialia kwenye interviews, kuchafulia majina ma exe, kupagawishwa na kubreak ma news, kujichulia vifo kiwepese
content. Maudhui, 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 maudhui content. Maudhui, 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 maudhui content.
Tunapenda sana ichukue nafasi yake
content.
Tunataka ukweli ukalie kiti chake
content.
Tunapenda sana ichukue nafasi yake
content.
Tunataka ukweli ukalie kiti chake
content. Maudhui, 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 maudhui content. Maudhui, 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 maudhui content.
Wanasema wasanii elimisheni, mara oo wasanii badilikeni
content.
Wakisikia kuna video chafu imesambaa, wanahaa kutafuta ma connection, wanasaka ma connection, kumbe kuna jinga lipo kwenye mission, kuna jinga linatafuta ma tension. Attention please, usini mindi mwana take it easy, kuna kazi nataka kurelease. Ena I know you know walindezi
content.
Maubiri squeeze siyo juu ya kwanini Adamu alikula tunda
content.
Maubiri squeeze ni juu ya jinsi ya kula tunda
content.
Wanasiasa wanatengeneza brand, hawazingatii maendeleo
content.
Wanazingatia picha na wanakijiji kuliko maendeleo ya kijiji
content.
Cha msingi kule kwenye mitandao yonekane meondoka na kijiji
content.
Msanii mchanga unaumia, na soko ili kwamba hujui mziki. Jamaa wanasema huzungu mziki, huna matukio interview vipi
content.
Atununui pombe kupandisha kwa kichwa, tunasaka mapicha kupandisha kwa insta. Vile tukishindwa kujikomboa Afrika, tunajikuta tu Ulaya mababy sita. Maumbea maudaku tuko insta, harakati si tunazifanya Twitter
content.
Tunapenda sana ichukue nafasi yake
content.
Tunataka ukweli ukalie kiti chake
content.
Tunapenda sana ichukue nafasi yake
content.